Hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Sodma ayaa deeq raashin ah oo isugu jirta noocyada kala duwan ee raashinka qutul daruuriga ah waxa ay gaarsiisay bulshada danyarta ah ee ku nool degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Qaar ka mid ah dadkii gargaarkan ka faa'iideystay ayaana u mahadceliyay madaxda sare ee dalka iyo mas-uuliyiinta hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Sodma.
Hay'adda Sodma oo deeq raashin inshaantii nasiibii Masha Allah, awalan ilaahay ma had isku leh. Thaniyan hay'adda Sodma dawladda federaalka intirsiti on inshaanti Masha Allah raashin inshaanti ka maatanta magaalada eed ya maaragtay xaaladii qarabanta eeda xaaladii aan xunta eeda maaragnaad ya baahantaala di ilaahay insha Allah ta'ala may oots e basadaane mahad celinka baada in hanin ziyadiyo magaaladii walmalle roob malle raashin malle walmalle suuq malle walaal malle baas ma taal rafaadayaal aragtay ad in maaragnay ad hadii ilaahay erro dadaal dheerad aan in suubiyo maaragnay ad hadii ilaahay erro insha Allah
Diinsoor yak noolno wada baahanayne geeka eeda ma hadanka hayna soo korto saliid in jeeg dalif fiinra
Asmaan Macalin Cabdi gudoomiyaha degmada Diinsoor iyo odayaasha dhaqanka ee degmadaasi ayaa dhankooda goobta gargaarkan lagu wareejinayay ka hadlay iyaga oo u mahadceliyay hay'adda Sodma.
Haddii in alaabti shalay ay soo gaartay bulshadii tabaaleysneed ee reer Diinsoor qayb yar oo kamid ah oo indhoolayaal ah oo naaga dumar tacbaaniin ah ayaa Ilaahay fadligiisa maanta inaan raashinka anagoo maamulka degmada Diinsoor ah dhugaasadii beeraha iyo saraakiishii ciidamada anagoo ah waxay noo suura gashay in aan maanta dadkan raashinkii noogu soo dhiibay ummaddii aan masuulka ka ahayn inaanu markhaati ka ahow siday tahay inaan u gaarsiinayno inaad nala daawataanaan rabnaa khaasatan hay'adda Sodma mahad gaaran ku celinaynaa Maxmuul Macalino adiga iyo tiimkaaga
si sharaf leh ayaa ambiini maysan ku codsanahay in raashin sharaf leh bulshada deertu oo la ka noolaado oo masaakiinta la ka samata biyo anii asan sadanka dhaqsi badan haniin deesidan
hay'adda Sodma oo maaraynta masiibooyinka iyo cad kasta oo ku shaqo leh in ayna soo gaarto raashin barbilla wayno tahay Diinsoor meel mudan waa in maxaa dhihi jiray wax badan loo qabto
dadka Diinsoor ayaa si weyn waxa u soo wajahday xaalada nololeed kadib markii ay saameen ku yeesheen abaarihii dalka soo marayada oo sidoo kale ay ka cabsi qabaan in ay si xoogan u saameeyaan abaaro la saadaalinayo maadaama kol hore xoolahoodii ay ka dhamaadeen.